boy, pass me the weed, the bus is some real shit, nigga.
Just got it from GuccioApp.com.
First time when I saw you, baby, I've been looking to your eyes. Your hips don't lie. Age is funny, me when I get the girl, I'm Susanna, only friend in Shangas. Hey, just wanna tell you. Ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, a bad man done confused. See a person away where to choose. Ooh, nikwambie nakupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, I love you. Takupenda kesho, I love you. Tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. I love you.
Nisikilize, nisikilize mpenzi. Nosokani tena. Onga yonga yonga yo. Matone ya maji ufata michirizi. Niondoe imani ambayo ulilinda penzi ni fundo la irizi. Oh my oh my oh my oh. Shikiri ya gego nyama ya ufizi. Miwa yo ayo ayo. Kini acha wewe ntapata uchizi. Tane tane sikina yako mahaba. Tupeane hata kwa siku mara saba. Tane tane sikina yako mahaba.
Penzi wewe.
Tupeane
penzi wewe.
Hata kwa siku mara saba.
Ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, see a bad man boss so can confuse. Ooh, kati ya pesa na wewe to choose. Choose.
Ooh, nikwambie nakupenda leo. Nitakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
I love you.
Nakupenda kesho,
I love you.
Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, nakupenda kesho. Tukikosa leo,
just got it from GuccioApp.com.
Sikina